nipatacho kwako naridhika. Ni kwako na enjoy, kafate nini kula. Hata posho sitoi, wanipa vyote bure. Staki poteza hibate, tajikondesha bure. Baby you so smart, le merde jure.
Makata jini jini, yanalia mbwata laini laini. Sanati ya golini, no. Basi waunyeshe yako madoido. Madoido, baby madoido. Mwaza kumi nataka kuna madoido. Madoido, kama unataka tingisha kifua. Weka mashauzi na kicholembua. Onyesha tabasamu ama kenua. Madoido,
yeah. Ya baba Kaila, yo. Shattery shatter, yo. I love you baby girl, and I hope you know that, right? Okay.
Malingo kama twiga, tototo yeah. Mwendo ka umekanyaga kokoto. Sini mekununulia skokonko. So sina haja ya kukuvizia chochocho. My dear, usende mbali, come here. Jo unipe asali na jump here. Jua zegi alilali, so jump here. Alikukaba, nafika kwa baba. Tafunga mkataba, mina we kwenye ndoa, ndani siku saba. Wavishwa tavaba, we ni haba na mihaba. Tujaki kubaba.
Ni kwako na njori, kafate nini kula. Hata posho sitoi, wanipa vyote bure. Staki poteza hiba, tentaji kondesha bure. Baby you so smart, le merde jure.
Makata jini jini, yanalia mbwata laini laini. Sama tanati ya golini, no. Basi waunyeshe yako madoido. Madoido, baby madoido. Mwaza kumi nataka kuna madoido. Madoido, kama unataka tingisha kifua. Weka mashauzi na jicholembua. Onyesha tabasamu ama kenua. Madoido.
The mix.